action.
Kazi nemu nawe, bump to bump. Kazi nemu nawe.